papapapo.
Wapi Anti Gloria, Anti Halima, wanakukaribisha Linus. Yeah, usamwala, sa, hapo sawa.
Jamani leo kuna shangwe, kalole lini raha, balu ganje wa murabu, nipa kwa na njere njere,
tuamkaribisha.
Mchezo, ino usire muzini. tulicheze rumba.